Luka umutwe wa kane. Yesu ava kuri Yorodani yuzuye mwuka muziranenge, maze ajyanwa na mwuka mu butayu, ahageragererezwa na Satani iminsi 40. Iminsi yose ayimara atarya, irangiye arasonza. Satani niko kumubwira ati,
niba uri umwana w'Imana tegeka ibuye rihinduka umugati.
Yesu aramusubiza ati,
biranditswe ngo umuntu ntatungwa n'ibyo kurya gusa.
Nuko Satani amujyana ahirengeye, maze mu kanya kangana urwara amwereka ibihugu byose byo ku isi, aramubwira ati,
ndaguha ubushobozi bwose kuri biriya bihugu n'icyubahiro cyabyo byose, kuko ari jye wabihawe, nkaba mbigabira uwo nshatse. Nundamya, byose biraba ibyawe.
Yesu aramusubiza ati,
biranditswe ngo uzaramye Nyagasani Imana yawe aba ari we wenyine uyoboka.
Maze Satani amujyana i Yerusalemu, amuhagarika ku munara w'ingoro y'Imana, aramubwira ati,
niba uri umwana w'Imana simbuka ugwe hasi, kuko byanditswe ngo Imana izategeka abamarayika bayo bakurinde, bazakuramira mu maboko yabo ngo udasitara ku ibuye.
Yesu aramusubiza ati,
byaravuzwe ngo ntukagerageze Nyagasani Imana yawe.
Satani amaze kugerageza Yesu mu buryo bwose, amusigaho amutega ikindi gihe. Yesu asubira muri Galileya afite ububasha bwa mwuka w'Imana, yamamara muri iyo ntara yose, yigishirizaga mu nsengero zaho, abantu bose bakamushima. Nuko Yesu ajya i Nazareti aho yarerewe, maze nk'uko yamenyereye yinjira mu rusengero ku munsi w'Isabato, arahaguruka ngo asome ibyanditswe. Bamuhereza muzingo w'igitabo cy'umuhanuzi Yesayi, awuzinguye asoma ahantu handitswe ngo,
mwuka wa Nyagasani ari kuri jye, yansize amavuta arantoranya ngo ngeze ubutumwa bwiza ku bakene, yantumye gutangariza imfungwa ko zifunguwe n'impumyi ko zihumutse n'abakandamijwe ko bavanywe mu buja, no gutangaza umwaka Nyagasani agiriyemo imbabazi.
Nuko Yesu azinguye muzingo w'igitabo, awusubiza uwushinzwe, maze aricara. Abari mu rusengero bose bamuhanga amaso, maze arababwira ati,
ibyo byanditswe mumaze kumva, uyu munsi birashohojwe.
Bose bagumya kogeza ibye, batangarira amagambo meza yavugaga. Barabaza bati,
mbese aho uyu si we mwene Yozefu?
Nyamara arababwira ati,
ndabazi ahari aho mugiye kunciraho wa mugani ngo muganga ngaho ivure, kandi muti twumvise ibyo wakoreye i Kafarinawumu, ngaho bikorere nini wanyu.
Yungama ati,
ndababwira nkomeje ko nta muhanuzi wemerwe iwabo. Nukuri no mu gihe cya Eliya hariho abapfakazi benshi mu gihugu cya Isirayeli, igihe imvura yamaraga imyaka 3 n'amezi 6 itagwa, bigatera inzara ikomeye mu gihugu cyose. Nyamara nta n'umwe muri bo Eliya yoherejweho, ahubwo yoherejwe ku mupfakazi w'i Sarepati ho mu karere ka Sidoni. No mu gihe cy'umuhanuzi Elisha hariho abantu benshi barwaye ibibembe mu gihugu cya Isirayeli, nyamara nta n'umwe muri bo wabikize, ahubwo hakize Namani w'Umunyasiriya.
Abari mu rusengero bose bumvise ibyo bararakara cyane, bahita bahaguruka bamusohora mu mujyi, bamujyana ku manga y'umusozi wari wubatsweho umujyi wabo, bagira ngo bamuhirike, ariko babaca mu myanya y'intoki arigendera. Nuko Yesu amanuka i Kafarinawumu, umujyi wa Galileya, maze atangira kwigisha abantu ku Isabato. Batangazwaga cyane n'imyigishirize ye, kuko yavuganaga ubushobozi. Mu rusengero harimo umuntu wahanzweho n'ingabo ya Satani, maze avuga cyane aranguruye ati,
ayi, Yesu w'i Nazareti, uradushaka iki? Mbese wazanwe no kuturimbura? Nzi uwo uri we, ni wowe muziranenge wavuye ku Mana.
Yesu acyaha iyo ngabo ya Satani ati,
ceceka, muvemo.
Ihera kwimutura hasi hagati yabo, maze imusohokamo itagize ikimutwara. Bose barumirwa, baravugana bati,
mbega ijambo, turarategekana ubushobozi n'ububasha, ingabo za Satani zikamenengana.
Amakuru ye yamamara muri ako karere kose. Nuko Yesu ahaguruka mu rusengero, ajya kwa Simoni Petero, asanga nyirabukwe wa Simoni ahinda umuriro bikomeye, maze bamusaba kumukiza. Yesu amwunama hejuru, acyaha umuriro, maze urazima. Ako kanya arabyuka, arabazimanira. Izuba rirenze, bazanira Yesu abantu barwaye indwara zitari zimwe, maze abarambikaho ibiganza umwe umwe arabakiza. N'ingabo za Satani zisohoka mu bantu benshi zivuga ziranguruye ziti,
uri umwana w'Imana.
Maze Yesu arazicyaha zibuza kuvuga kuko zari zizi ko ari we Kristo. Bukeye Yesu ava mu mugi ajya ahantu hiherereye, maze haza imbaga y'abantu bamushaka. Bamubonye bashaka kumwigumanira ngo ye kubasiga, niko kubabwira ati,
ngomba kugeza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana no mu yindi migi, kuko ari cyo ntumye gukora.
Nuko ajya kubutangariza mu nsengero zo muri Yudeya.